Classic music.
Ujiliza kinyau nyau fi Kupe mfupo na tama fisi Na mademu wa kufunga kijiji Tokinita kimadhara si Fumfu monda kumbe sio onda Kapanda bike ya miti kimeo Kujifanya ninja kumbe sio ninja Ujanja wa kuiga kwenye video Wale mademu waloleta utajiju Sisomi meseji zao sijibu Walojifanya moto leo majifu Bado nye chuko na kuja na wifu Kwa osi Kwani shingapi Give me that bullshit. You wanna know what happened? If I say no, no discussion. Bullshit. Bullshit. Bullshit.
Hey.
Bullshit.
Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Hey, kama utani, now we get money na tunashine.
Keep it calm, drinks, bills on me. Keep it calm. Na break it down.
Watu wanakwenda na kwenda pass. Ronaldo na mpira chinga cut. Mashanga hit me kwa stranger bus. Don't play boy, this is dangerous. Subuhi, niko juu ya anga na pishana na wachawi atoka kuwanga. Nafu npigi ulete ushamba na kufunga wewe na aliyekupa namba. Bossy, kwani shingapi? Give me that. Bossy, you wanna know what happened? If I say no, no discussion.
Boss it.
Hey.
Boss it.
Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Hey. Kama utani, now we get money na tunashine. Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Hey. Kama utani, now we get money na tunashine.
Like a boss, take a pic, post.
Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Kama utani, now we get money na tunashine.